beautiful message.
Wedaru ushatutoa pangoni. Madina welcome nana auto chunda alitoka Maka kwenda Madina na mina enda kumfuata heshima inshallah taala karima akinipa na uzima nitaenda kwetu Madina nipate nuru iso zima
leza mkwamba kereza na mti mkuu tule nyama ili tukiruku Madina ipo siku nitakwenda Tala al-Badru alaina
Daru on the beat.